studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen e fulfulde talatare nyaloma hande no wulitindi wi sappo ije ille rouge jena yamde sokido esel li lamu tumbutu jottino no do kabaruji di mo way galo kanko no dirtedo gagne kante wonto ogi jande to sekirabon kompititi wiide laamu o darni fedde ɗo yimɓe ɓe jottinoɓe kabaruji ɓe kani humpitade nden ɗo fedde darnama ila wakkande campagne o uttinole leydi meɗen ndi dow tugorgal fedde minisma ɓe mbi fanɗi fu wattu jono jonte ɗiɗi ɗum woni ko heddile wotteji ɗiɗum yottata ko jonte ɗiɗi jaadi sa ƴeewi hono ko heddile hen wattu jono carte kanɗe wotireɗe ɓe wiyama yoga majje fu nangama ko ɓuuri feccere ka hewtama le leydi meɗen ndi yimɓene jeego civil en kañum cuuta nokku noddirte toggere kuɓe iɗum les cercle tine golle région mofti ɓeɗo yimɓele caggal koɓe cuuta ko won wiɓe du jeehiɓe eɓe gonno caggal yimɓele jo en moto ngaji ɗi gonnono sendo kabaruji ɗimin joguinoɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade
keɗe tenugol himɓe dartoɓe laamade
do kabaruji studio tamani
hokkude kabaruji faafame kaltidan fa ndewren
studio tamani faaboto golleji woteji
fedde laamu o darni ɗum wattu jonoɗo yimɓen jottinoɓe kabaruji ɓe kani humpitade no kabaru golleji ɗin gorri ko nayiri bangal woteji dow tugorgal minisma wattu jono journaliste en ɓe jahan paamay to no ɗiɗo golleji fu gorri woteji député en fa yetto yo woteji président yako hani wadde le leydi meɗen ndi fa keɓen famtade gaare keɗe kanko Ousmane Niali Buuli e mumini Sendebu
eɓe jooɗi nokku noddirteɗo o tedde la micceɗo bamako ɗo nde fedde joinama illa wakkati nde campagne ngaji ɗi udditi ley leydi meɗen ndi tenude yimɓe keɗe ko Alhassane Souleymane wi o won e nde fedde kumuninde hokkude kabaru bangal woteji ɗi
avec la campagne
kambar tenugol yimɓe wottoɓe martinoɓe kabaruji leyɗe goɗɗe ana wondi e warde ɗi leydi malindi du ana wondi e wonde imma daraji hon jottoɓe du ana nedda yimɓe takkitoɓe dabareji joinaɗi kala ɓe yimɓele ana kani humpitede wattu fu nde ɓe jottikimi miɗen yaafina heɓugol kabaruji maɓɓe e talki koɓe kasingini
caggal koɓe jaltini ɗati no ɗiɗo kabaruji kani yottinirede eɓe gondi e famminide martinoɓe kabaruji no golleji muɓɓen kani gollirede caggal ɗum eɓe gondi e ɓeydande kuma ndaw en wonɓe ley région ngaji ɗi faamu keɗe ko Fatamay Gawi o jokko hoore nde fedde
yo yalla miɗen dokkaɓe kabaruji lobbi e wallude ɓe humpitinde kasingine maɓɓe ɗum laatoto nokku ɗo jande watte dum saabe de alalbare nde jande janguinoɓe humaniɓe kabaru wotti ana hani waɗeɗe
nde fedde humuninde hokkude kabaruji bangal woteji ɗi darti sahayaji ɗi journaliste en kani ɓornade kanɗi feccede hakkude muɓɓe ley leydi ndi fu e mangal muɗum e caggal mum hollitinde wiide ndeɗo fedde daronto journaliste en yalla ana keɓa wadde imadaraji fa dokka kabaruji woteji kanɗi waɗede hitande hikka nde
ɓe kolliti wiide carte ko yaata millioji jetti kanɗe wotirede jottiɗe ley leydi meɗen ndi wattu jonole temedere fo capanɗe joyi e jeɗɗi ka hemtama ley hen ko ɓuuri millioji nayyi e ujunaji temedere cartal kañum henta fa keɓen famtade fande keɗe Ousmane Niali Buuli
nangitingol kartingol ana ɓuuɓi sanne hannde ley leydi meɗen ndi e caggal muɗum ley jonte ɗiɗi keddiniɗi woteji ɗi seeɗa tan ɓuuri feccere e carte ngaji nangitaɗi ɗi e wi ministre Amadou Koyta keƴƴaɗo gouvernement o haala ley carte temedere fuu capanɗe joyi e jeɗɗi nangitama ley carte ngaji million jetton yimɓe moƴƴinaɗi ko heddi joni ana yaha millioji tati e ujunaji temedde joyi carte ngaji kanɗi feccede fa nangitingol kartingol yawa gouvernement holliti wiide ñalomaji ɗiɗi ɓamete ɗi golle wattake fa ɓiɓɓe leydi ndi nangitawa carte ngaji muɓɓe aljumare warore nogay lewru julien ndu kañe altinere nogay e tati lewru julien ndu ɗi ñalomaji ɗiɗi kollitama wiyede golle wala no himɓe keɓata nangitirde carte ngaji muɓɓe o kabaru hokkama timmode yontere nde aruna Modibo Touré ministre keƴaɗo haala hokki o kabaru dow radio kiledu
so min wonno kananke leydi ndi yo yewtere nder e muɗum no ɓiɓɓe leydi mali fof totta haala
so min wonno kananke leydi ndi en jaran segu yoga yimɓele wonɓe tonɓe fof kollitiwde jaafi nan no commerçant en jagotoɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi kani heɓɓirde visa ngaji ɓe ƴewtoɗo cummuji gaɗoji wakkati fo ley lumoji ɗi ɗiɗo cummuji ɓuyto ɗum woni ko yimɓele ɓe kirdirta jagotoɓe kirdirta ko walta to saria koɗo ɗum ɓuyte non yimɓele segu ɓe ka kollitiri wiide keɗeɓe koɓe cifiddo hen do faccitama mumini Sendebu
ici je suis président
so min woni président mi faban kaldal hakkunde jagotoɓe suudu impôt douane e affaire économique yalla e dum yafina tidalaji hakkune mabbe gonga kay so mi woni hore jollam mi yafina hebugol visa jago tobe e fide dabareji yalla cugu kuleji difu an lato goto ko don e hore jollam kesso du jago leydi mali e leede e kerondir fotondi sabe de tidalaji anado kambardi doan dum sabi wattu futu kuleji anabe de latimi president mi fiya dabareji yalla jago tobe fu ana keba jonde lidumo dum latu to sababu tudde bonandaji hubugol yite lidumo
kabaruji meden jowi do woteedo do kaddete mudu nyalo mo hande secret faande jokkiti tokede kabaruji di le leedi ndi holitinde wiide civil en jagom kanyu en ciuta nokkuno dette togere kumbe idum le cercle tenengo le raison mopti sedi be ka koliti wiide jihibe tiagal moto nga jatti tiagal sedo ko be ciuta noko wattu jono be do yimbel be jaadama faande wala fu ko marta kumpa yalla hotobe naba holitindi nokkuno dirted isagallani idum lehir nangi region mena ko holitam wiede won yimbele nanube ton ala jabbinodo sedibe ko litide fande fu yimbele sappo didon keddiki lehin odo bonana ngadaado fewde e jallenul bogolitabe kanye idar fan fa kebe famtare fande kede Ousmane Ali Boudi
jomben kabbe hawtube dande e habantobe dina wombe do kerol man e Niger wonnobe do moto ngaji kippeke do ngendi isagallan on nokku ana hir nangi menaka ko sedibe ko liti wiide be uti yite do civil en lenyol ibogolitan e irdafan kolita wiade ko fandi fo himbe sappo e didon kedde ke hen mobilaji tati dundu pama fa han ko be himbe koliti wiade rewbe e sukabe be jottaaki dum be worbe woni be pelli jabe o bonanda wadi tawene bale kuminide feccugol karte ana gondi e feccugongol lesa ha leydi mendi ley o wattu goto video goto holitama do bembe ande de timmode yontere jabbene de ley hen gubal terroriste en noddirte ngal nustara al islam wal muslimi kulbini sakade wadugol woteji horejo leydi kandi wadde hitande hikande kanye golleji mo e wi bale kabantode koy mubbe ngal azawad msa e gubal kabantongal burdabe imgad e hawtube mudun dande wadobe di war horeji lenyol fu njopata ko be ngadirta de faabe kulbina himbe yalla ana njopale nukuje de be ngoni lemun de fa han le region menako hakune lewru avril e meja benundu hono di bonandaji ngadama le gelle a class wakasa e timbawaten leydi bonandaji himbe jomben kabordo be anda ko ngoni mbari ko buri civil en chapande nayo e ko beedu cuudi kewdi
faabe jeelon be kan be dir jiggol hakkuni yimbe le lojaabe kanye yottinobe kabaruje gollobe rajoji wombe leleedi meddi ni dun faana kawtal puddugal bete kenye do bomoko do le ngal do kawtal balli didi wattu jono faabe jeeyo yalla hono haalobe le rajoji kanye animateur ngabe gobbe leleedi meddi ndi sobe kala be tinno fadi be kala kungi barminoji yimbe le lojaabe wombe leleedi meddi ndi kedam ko kono dirteedo Umar Kone kanko laami fedde deb no dirta ONG DEF Mali de ko sifi do hen do fottitango mumini sendebu
imma de kawritangal yo janginde martinobe kabaru do ko nayri bangal yimbe lojaabe sabe de satu kabaruji ingana gonga anan dokke kambarmu mide darta noti dalaji di buytoto mide andi wiide yimbe anan keddo martinobe kabaru dun sabi mi fuddi faminde be sobe ngattani hakkile no ben kani indude be dun latoto sababu yimbe keddi be dun wottana dun hakkile be teddandu yimbe
Les personnes en situation d'handicap.
Studio Tamani, Yopa Balla Moulay de Suède, Danemark, Suisse et Fête de l'Aide Europe.
Sikrab bien yewel une le kere duuji di en jaranto yoroto le reso moptibe kolitiide fedde kafo wonde tonde be kibi ton horeje keso odo debbo mo dire madame Touré Badji Hamadou Cissé watu jono watnama be kolitiide ko yaata yimbe le chapande nayom en janoyom kanyu en goni le fedde makko ndo mo hani wadde le her ko yaata duubi joyi sikrabe sembe kabaruji dimin jogi nyodo bete hande di anni lamu be joini fedde hande humpitindi yimbe le jottinobe kabaruji wobbe le leedi meden di ndedo fedde minisma kanye lamu ngoddo pomoko do kambe joini do hono kabaru woteji député en kanye président ya ko hani wodde le leedi meden di oni tindi wido won yimbe le sutunobe nokko no dirte togere kuma idum le réseau mopti yama civil en jeegom goni hakkuni mabbe do yimbe le suta be jaadam wattu joni andaka fu do be gonani woteji kandi waddine leedi meɓe ndi le noga e jena lewru jendu be kolite wiide carte de nangama wattu joni o carte keddide do ana jaha carte millionji tati ujunaji temere joy carte do no ko heddi ko di wonono sembe kabaruji dum jogini on do beta hande di ka fande kedde hadade honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam